Shanky Supplier.com.
I said, friend, I'm a capello. Help me in the Saba. Hey, Mac, check 1, 2, Mike. Skiza.
Lop, lop.
I do your name in the good news. Come on, Wallows. I tell my pep and junk pedos. I'll sing you my new bum when I'm guy. Wim to it.
Ukiondoka ukiniacha
mindakunda
ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda
ukiondoka ukiniacha
mindakunda
ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda
ukiondoka ukiniacha ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda
ukiondoka ukiniacha ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda nitapata vidonda. Itakuwaje ukiondoka ukaniacha peke yangu mimi mwenzako ntadata mitadata. Itakuwaje ukiondoka ukaniacha peke yangu mimi mwenzako ntadata
mitadata.
Nimekuzoea wewe ndo wani wangu sina mwingine, wewe ndo kichuna wangu simtaki mwingine zaidi yako wewe. Nimekuzoea wewe ndo wani wangu sina mwingine, wewe ndo kichuna wangu simtaki mwingine. Sukata nywele tatu dada ufae upendeze na kijola cha msaus waonegele. Tukapande gari moshi dada nikupeleke ukamone mama shula. Tukapande gari moshi dada nikupeleke da ukamone mama shula.
Ukiondoka ukiniacha
mitakunda
ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda
ukiondoka ukiniacha
mitakunda
ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda
wewe ukiondoka ukiniacha
mitakunda
ukiondoka ukiniacha
wewe
mama wewe ukiondoka ukiniacha
mitakunda
ukiondoka ukiniacha
nitapata vidonda wewe panado nimekumiss miss miss wewe panado basi ni kiss kiss wewe my panado nimeku miss 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 we panado basi ni kiss 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 wewe my panado nimeku miss 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 we panado basi ni kiss 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 wewe my panado nimeku miss 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 we panado basi ni kiss 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 once si once na enjoy yo kama damu ndina yuksio we dada we
si once na enjoy yo kama damu ndina yuksio
we dada we kikaka dakika kupenda ipo we chucho zako sasita kupenda ipo klikaka dakika kupenda ipo mabaya kumutaniwa kupenda ipo nipetenga za mshangazi hapo katika tunacheza chula za chibonge hapo katika tunasaula dela za mshangazi hapo katika tunacheza chula za chibonge
hapo katika tunacheza dela but
7 but hama kapero nakubali sana watoto bongo mboto mambo. Watoto wachani kati aksi yule leje ile baba. Watoto Dar es Salaam, watoto Morogoro, watoto mikoani, watoto Kinguruila, watoto Mkundi, watoto Mbuyuni, watoto 72 kikosi yule leje ile baba. Watoto Machete Mamboi, watoto Abishikaski, watoto Kisiwa Sheri, watoto Abiobi, watoto Foskari, watoto Gaddafi, watoto Ethiopia, watoto Dark City, watoto Runduno, anakubesa na watoto Mafisa, watoto Damchafu, watoto Makasia, anakubesa na watoto Ifakala, watoto Ludewa, watoto Kilosa, watoto Naudia Sira Kisigino Urembu, watoto Pentagoni, anakubesa na mambo.